Me huri au ki tērā o ngā manga puputahi kai koe koe e kōrorana ki te whenonga nei kia moko te pānia mai te kaunihera o te raki e pāna ki ngā neke e nekanga tuā kamihi kia koe e te whenonga tēnā koe mōrena.
Kia rana tātou katoa toa, taia te epitoma o te reo Māori kuki airani, nō reira kia ora mai kia tātou katoa, ko te wiki o te reo Māori kuki airani, tēnei anō hoki tahi no ahau ka mahara, nō reira mihi anā hau iratu i tawa reo ki a koe ki a koutou.
Me huri tawa ki ngā nekineke o te wāne, hanga ngā pūtake ngā take i mō i a koe me te kaunira mō tēnei wahanga o te tau e te whanau?
Ai, tika, hei tērā tau ka ko te kaupapa nui rawa atu mo te kaunihera, hei te ratau ko te paitawhiti, ko ina ko te mahere toru te kau tau a te kaunihera. Nō reira, hei te ra i aia neina e tū ana te kaunihera i wetahi momo akoranga mō ngā kai kaunihera kia ako, ka pēhia tātou e haka tatū i ngā momo āhuaranga mō tēnei mahere, mō te mahere paitawhiti nei. Anō reira, hei e te rangi nei, tūai tētahi awhi-awhi, tētahi akoranga mō ngā rori me ngā arahi koe. Kia pēhia tātou e te tiro ko wehianga mea ka noho ki rotu i te paitawhiti. Ko te puka-puka paitawhiti, te paipera kaunihira. Mehe mea ka hore anō kia kite i tētahi kaupapa i rotora, e kore e whai pūtea tawa kaupapa ki ngā mahi a te kaunihera. Nō reira, e kua tino haka tūtū au i waku taringa me he rāpiti, me he kuri, kia haka rongo hau ki wene mumu mō kōrero i te mea ki te kāhore taku mōhio ka pēhia hau e haka noho i tētahi kaupapa ki te puka mahi paitawhiti, e kore pia e whai pūtea, e kore e oti wena mahi. Nō reira, i te nuinga o te wā, ka rongo mai a hau i ngā Inga haukainga o te kai kohe o hokianga nei, ana ka mea e hihi ana mātau i tēnei. Nō reira, ko tāku i te tuatahi iae nei, he titiro mehe mea kua whai wāhi tau kaupapa ki roto i te paitawhiti. Mehe mea kāhore, ana ko te toinga o tēnei tau te wā, kia haka ko tahi ai i wēna kaupapa katoa, ka hore anō kia whai wāhi mai ki roto i te paitawhiti, kia haka noho atu ki roto rā, kia whai pūtea i roto rā, ana kia whai kaimahi hei haka oti atua i wēna momo āhuaranga. Ko marama i rotu i wena kupu nanu waku.
Ai, tika marake te whanau. Hoino, me mihi anō ki a koe whakamaru i mai ngā auranga e pan ki tēnei take nui. Mā tātou no ki ngā tangata noho no mai ngā kāinga e pan ki ngā rori pāne hoki ki ngā otu ngā rāpi. E take nui ratu tēnei mohi a tātou e te whanau.
Ai, tika. Ai, he tino take, he tino kaupapa, nō reira kua tino hiamo, kua hikaka hau, ko whai wai hia hau ki te ako, i wenei momo taha o te kaunihera. Mō te hua, mō te painga tonu o tātou tonu e noho ana ki konei ki te taitokera ki te raki, ki kai kohe nei ki te hokianga nui ākupe hoki. I ahau e kōrero ana mō te kai kohe mō hokianga nui ākupe, hei a pōpō, tūai te hui mō te puari hapuri o te kai kohe te hokianga nui ākupe. Koi nei tētahi o waku, tino kaupapa i roto i te taha kaunihera i te mea ko tētahi o wā mātau tino mahi, ko te toha pūtea ki ngā kaupapa o te wā. Nō reira, ko tōna i roto i tō mātai pēke, ko tōna whetū tekau mano tāra, hei toha haere ki te hapori. Nō reira, kua kite ahau i roto i te hui mō a pōpō, kua toro mai te ringa o tētahi rōpū tui kākahu i hihi ana rātau ki te hoko i tētahi mihini hou. Nō reira, he pūtea kei te kaunihira, hei tautoko i tēna. Ko taku pai anō e mōhio ana hau, he hui raranga, ka tū a te hepetema, ka toro mai te ringa, kia āwhina hia tērā kaupapa e mātau te kaunihira a pūtea nei. Tētahi kaupapa tino mīharo koia ko tēnei, engari ko tāku ki a kautau e kakarongo mai ana ki te iwi whānui, kia kaua e mataku, kia kaua e wehi ki te tono mai ki tēnei puna pūtea, i te mea he āwhina nui te haere, hei tautoko i ngā kaupapa papairawa atu o te rohe nei.
Tēnā koe, e te whanau, he kaupa pano a te ngā rā motika o te wiki nei?
Tika, hei te Friday tū mai nei ka hui ahau ki ko atu I te Sustainability Society ko ahau tētahi o ngā māngai kōrero mō tētahi o warātau nei webinars ka tū a te Friday a te ruakraka e runga I te ipurangi engari ko te kaupapa he tino kaupapa ki ahau he tino kaupapa e whai pānga maina ki te kaunihira hoki ko ia ko te infrastructure I roto I ngā Hapori Māori Pacifica nō reira ka whai wāhi ahau ki te kōrero mō ngā pūtea kua homai e Minita Jones I roto I te tahua tua whenua ki a mātou ka kōrero ahau mō ngā momo mahi a te karangihira kia haka tika tika I te taha Waipuke I Moirewa, I Kawakawa I Mangamuka anō hoki ka whai wāhi ahau ki te kōrero mō taku huarahi I roto I te karangihira ko tētahi o Waku Hoa mō taua hui ko Kaikaunihira Tania Tepsu o te rotorua nui a kahu mata mō moi nō reire ko e hakariri anahau I ahau anō mō taua hui hei ko tā ngā kai hakariteri te ka mā takitaki hia tēnā e tōna 300 ki te 500 tāngata I te wā tonu me tino rite au mō tēnā engari pai kia kōrero ahau mō tātou konei te mea ko ngā hapori konei he hapori Māori tonu ne
Tika mani, ko te nunga ngā tangata he Māori anō hoki tātou tawanoki e te whanaga hoi anō. Today's an indicator of maybe a change of weather and the trials and tribulations over the shortage of water is now over, but preparation is being made for the summer and we could be looking at another dry summer. So, you know, preparations are being made into how we deal with a situation possibly similar to what we had last summer.
That's right, and what's really great is that we've actually got plans in place for the long term, but unfortunately we don't have the capacity to do that during construction seasons and summer itself. So we're looking at the puta that's come in for Kaikohe, for example, to establish the dam out in Ngāwha, which will be able to supplement the Kaikohe town supply of water, that won't actually be able to go ahead until summer itself. We know that the Rāwene Omanaya water treatment plant has been able to be flushed, so at least they're going to have that water flowing through in summer. But one thing I do know about our communities following on from that horrible drought we've just been through is all of the learnings that have taken place, and we saw that in how much our communities were saving in water week in, week out. Huge percentages. I think Ōkaiho were the reigning champions where they saved something like 60% of their usual supply. We asked each community to save 25%. So I think that our communities are a lot more resilient and know how to save water better now. So I don't think that this next summer's drought will bite us as badly because of all the learnings we had from this one. But the real struggle for council is, the real challenge for council is to make sure that we're working with central government and with iwi to have all of those secondary sources in place and have everything in place so that we know that if we don't get, I think the hydrologist scientists have said that we need 1,000 millimetres of rain during this winter to not start off on the back foot come summer. I think we're making good ways towards that through all of this flooding that's been happening, but we're not there yet, so it's highly likely that we will see another drought hit us. In saying that, though, I think that our communities know how to save water now. They get that we need to save water, and if we can do so during this next summer and get the infrastructure underway to actually have those long-term solutions for us, then come the following summer, we should be safe.